TK meivana na cheza na delivery.
Mavo on the beat.
Oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umtiti. Oh please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie jo pia kuhusu. I just got paid, I just got laid. Nime reconcile na be, I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka, vitu zake alikuwa amepack. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi ame relax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, leo staki kurisk, leo nacheza chini juu. Oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umtiti. Oh please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie jo pia kuhusu. Ai ai, umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. We, usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia tu raha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie mood. Kwenye nilipeleka mapepa, wamepiga simu wamesema wana haya. So oh please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umtiti. Oh please, usiniharibie.